This is an MUT Radio podcast.
Mr. Tlatjwa, sibingelele siphinde sibongele msazo on MUT Radio.
Ngibingelele umsakazi, ngibingelele bonke abalaleli be MUT Radio Station, egameni lika Jesu. Amen.
Amen, sibonge kakhulu. Mhlasimbe for umlaleli ongamaze uMr. Hlatshwayo oqalayo ukuzwa uMr. Hlatshwayo right now la emsazweni eMUT Radio. Ungubani uMr. Hlatshwayo?
Oh, Andile, mfana wale Mpumalanga ePit Retief, akuthiwa khona kuseMkhondo. I'm a student here eMangosuthu. I'm doing mechanical engineering S3. Ngumntwana kaNkulunkulu usindisiwe. Amen.
Mhlasimbe ukuza namhlanje ngabe iliphi izwi uNkulunkulu akuphathise lona namhlanje, ikuphi lo myalezo athe namhlanje? Nceko, ngicela uhambe uyopha naba abantwana bamnasi isidla semphefumulo namhlanje. Iliphi izwi akuthumele lona namhlanje uNkulunkulu ekuseni phakathi kwabantu ezweni lonkana?
Well, ngaphandle nje kokuchitha isikhathi umsakazi, ngizocela siphuthume lapha ku Jeremiah 29 verse 7, lapho kufundeka khona kanje: funani ukuthula komuzi lapho nginithumbele khona, niwukhulekele kuJehova, ngokuba ekuthuleni kwawo niyakuba nokuthula. Amen.
Amen.
Uprofethi uJeremiya wawukhuluma la mazwi kubantwana baka-Israyeli babe phansi kwengcindezi yamaGibhithe. Haleluya.
Amen, amen.
Kodwa simuzwa uNkulunkulu uthi funani ukuthula komuzi lapho ngimthumbele khona. Haleluya. Uthi niwukhulekele kuJehova, ngamanye amazwi niwukhulekele kimi. Uthi ke sowuyaqiniseka manje ukuthi ekuthuleni kwawo nani ngiyakuba nokuthula. Haleluya.
Amen.
Futhi ngamanye amazwi umzalwane unejuthi yokuthi nanoma kukuphi lapho ekhona ekhuleke lokuthula. Haleluya.
Amen.
Amanye amazwi, i-peace i-driver abazalwane. Abazalwane bane-ability yokuthi bakhulekele ukuthula irrespective of ukuthi bakuphi. UJehova uthi abakhulekele ukuthula even noma bathunjiwe, bangekho endaweni lapho ababezalelwe khona, but bathunjiwe. But uNkulunkulu uthi noma ngabe niphansi kwengcindezi lapho, but nine power ukuthi you can pray for peace walowo muzi, you can pray for a prosperity yalowo muzi engimthumbele khona. Uthi ke manje if nina nenze njalo niyakuba nako ukuthula. Haleluya.
Amen.
So namhlanje bengifisa ukuthi nje ngisho kubazalwane ukuthi nanoma ngabe yisiphi isituation, yiphi isituation abakuyo namhlanje, nanoma ngabe babhekene nani empilweni, but pray to God. UNkulunkulu uyasiqiniseka namhlanje ukuthi if you pray to him uzokuzwa. Haleluya. And he will answer your prayers. Haleluya. Ngizocela ukukhuleka.
Asikhuleke.
Amen. Baba, egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha, ye is your children. Egameni lika Jesu, they are listening right now. I don't know uNkulunkulu wami ukuthi imaphi ama challenges ababhekene nawo, but I thank you Lord ukuthi this message iyafinyelela kuye naloya egameni lika Jesu. Ukuthi inkosi yamakhosi baqiniseke manje uNkulunkulu onamandla, as they are going to pray to you only, because you are the only true God, egameni lika Jesu Kristu. Father, I thank you. Amen.
This is an MUT Radio podcast.